no busimba uli lucha bonga bubunzi nani zibyalu nakungali awo mukazabe ya bubono ndokamba sasira kala basajja no wona gasi entumba mawanira banne munju yeno bwali naddala omukyala kati agenze nakana akasajja akalunde ente z'omuzungu amutwalidde mwogo temmanyi yamutumye bali ku luzzi naye bukyamukwasa zakasiso kuluno ngenda kunyiga mubuze ekyanayiza bweru baffe gyatamu ekyo najja tusombera wano obulwadde wadde baffe tamuwuna zekamugambe kacyankala netumbegga n'olwaleero luno ne basobananye kati munyize neeyamyeza omwana wengo njagala nsibireko olwaleero nsensire yesinga ewaffe mwana watu nolifule ly'omunino makasala kabira malya kamara bali bweru mu miranga naye gwe yafuna akakisa maama alwatiite weroza musajja golina sika amukujje musajja wono wakitiibwa sika ekasajja sajja akonya omutuuka okwendereza otyo naye ddala ekimusaka ekinnyabo nzonunda basinga weeyo na buli ekyetaaga kufuubako ku okulaba nga tokidaaga oba kiri mbutonde nga kasannyabo twesaliraaga n'akutaasa olwatta omwami nalumanyaze ndaba omukyala mwami mbuulira nnyabo kyotafuna ekikutabaaza
mmeredde mujja wange nga sirina ddala musoogo
ndowooza ompita muto nti sirina munye n'ekiralo mpita musoole
mujja wange ŋŋamba akulimbya ebintu ebyo
emirundi ekisukka mu mukaaga gye nkusanze ng'otayira wabweru diyoolwe nnakusanga mu kaveddene olina emmatini duleva mulasa akaboosa k'omukwano mwemwe ntula okukeesa waliwo nero ewafuluma mu nju kale essaawa zaali mukaaga n'okyama n'omusajja ku kiyungu ebbaliko nga ntunula nti olina n'ebbaluwa gye wasuula ze nnagironda mu kiyungu yali ekuyitako olwogenda osisinkana eggaba omusajja ye ekifaananyi kyamiri maama mutulowa kyanonamuti nagala okinziramu kwawakana nti tolina mulenzi keeru era oba nabongooka n'akaseera ku bino byenkusomedde wandibaddo neebazaako olw'okubanga saakuloopewa omusajja naye ddala ekikuuta kyekinnyabo era oba nabongooka n'akaseera ku bino byenkusomedde wandibaddo neebazaako olw'okubanga saakuloopewa omusajja naye ddala ekikutta kyekinnyabo kyotafuna ekikutabaaza njagala okinziramu nkimatira olwaleero maama jjoowe omukazi agenda kututta bwe nawonera wanga tulinaffe embiri lyensaka etugatta ate bwe ndowooza nnyabo nzira emmere nga gifumba asiba obusungu nasitula n'entalo wano katanda ejjuuza njase naliiso ate bwe ndowooza nnyabo mbizinge zireyo nze wa kitange kanandiba n'embobya ze nnafuna awo mbeera nziruka bbanga wabula binsobedde nze era ndabye genda baŋŋume makyala kubanga n'omusajja simugambe ku nsobi naagikkiriza subira nti bujja nnyabo zewe bwe buntabaaza njagala mugobe wonze nsigale ng'afuuka omupanga byange naye maama jjoowe ŋŋamba nnyabo ekiwuka ekikutabaaza
mujja wange nsonyiwa munnange eyali sitaani
oba ntegeeza mwami akolaga enkola lwonookomya ekikutabaaza
mujja wange nsonyiwa tokigeza mukama wange
ku nsi gy'omanyi ddala eyagunda kiki ky'onoonya ekyo
mujja wange nsonyiwa
sajaba wasawasa Ejinto echo mchikwate Tive talente neyamba wana mapobu tasikirira Tirunjo kuwasa mami kwa weze kumi Kasilo vango notulisa Gerono fayo mbulichi mumu nyuyo mutandaza Na yesa wama nyenta ogote nye Mpende zina kukosa Kubavuli mchala bako ni msazo kubakuzani Kubanga weko lanze ni kubavuma Omugola agenda kulaya Darolifona chikwe kakasanga alese tuyo bulwati Matono na mkamba doa samire Omukasa abate malaya Kaya wazati muti ndi mvidala mire simu agariza Atia mkamba koko asanyola nyabo Kue miobugari mama Tokene sange ngate ya kabina ni wate mfunde yangi Wabula mchamo amifu na mwempisa Kulabu tekisemba yonze Sanuru mirire kuhula mwango mkono kumisajia Kulango koyo mami visire nyabo Kutwali kwa kusanyo yo Na yeke nilabango semu Nobali gangu temye mwze Sifia kulinda mami ya kome wopola Kulabu tekisemba yonze
Ya wange sabira Mnange ya lisikani
Chidiba chamba kakonda wange chifa Botoko mye kusatiro po
Ya wange sabira Sitani ali kusa
Oya kalo nye mye pindi mubikari Suba kule mesa msajia
Ya wange ndaira Waweru simasa
Sifia kulinda mami Kome wopola, kula bute chisemba yonze
Ya wange sabira, sitani ali mchusa
Kitiwa chamba kakonda wange chifa, butoko mye kusatiroko
Ya wange sabira, sitani ali mchusa
Uja kalo nye mye tindi mulikari, kuba kule mesa msajia
Ya wange ndaira, wawelu simasa
Sesitia kulinda mami ya kome wopola, kula bute chisemba yonze
Ya wange sabira, sitani ali mchusa Sabira, stani alimekutusa
Uyakalo nyumye tindi mulikari Uba kule